Mueve su brazo, no te le pico un culo, nada. Añete, sin nada. Sente, etanana. ngibhekile ngibayenzele ghost uma domane ngigodi man ngozi man kuthi man ngalesigubhu uzohlabela amadlozi man bangibulala ngifile ngibayenzele ghost uma domane ngigodi man ngozi man kuthi man ngalesigubhu uzohlabela amadlozi man umona man egule bangihlaba ngigoni man emuva man lalela man ithalo yasinda man sahara man ewena man umona man egule bangihlaba ngigoni man emuva man lalela man ithalo yasinda man sahara man awu baby ngani bayenze iphutha bathi bangithela ngamabhadi nami ngasala ngisusa asiba nginike mngani zekithi phezu kwamatafula bathumadumane usile kephini milomo yalove bempunga ngempela kusazoshuka awu baby ngazi bayenze iphutha bathi bangithela ngamabhadi nami ngasala ngisusa asiba nginike mngani zekithi phezu kwamatafula bathumadumane usile kephini milomo yalove bempunga ngempela kusazoshuka. Hey Miss Calamine, my Valentine, not to miss my nice. 325, bring it drift on a pass. Sleep on it, ish. Hey Miss Calamine, Miss Calamine. Why bogey meaning at the ash caravine? Not to yashisa, it's a fish sagana. In and out to Koshubu to Kulumanoba. Ish, hey Kulumanoba. Kamala Musizo, I'm issue your lies. So dangerous, my pasta le rhyme. Porusha, I pass my chest, I le vibe, ish. Rest agana. Utholi ghost Calamine, mathunga sister kancane.
Calamine, 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 it's a man, it's a man, it's a man, it's a man. Nella con, nella con, nella con, nella con, what you want, what you want, what you want, what you want. All the con, how much you want. All the con, how much you want. All the con, how much you want. Shoot. Calamine, 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 it's a man, it's a man, it's a man, it's a man. Nella con, nella con, nella con, nella con, what you want, what you want, what you want, what you want. All the con, how much you want. All the con, how much you want. All the con, how much you want. Shoot.
Oh baby, man, bayenze iphutha bathi bangithela ngamabhadi nami ngasala ngisusa asiba nginike mngani zekithi phezu kwamatafula bathumadumane usile kephini milomo yalove bempunga ngempela kusazoshuka awu baby ngazi bayenze iphutha bathi bangithela ngamabhadi nami ngasala ngisusa asiba nginike mngani zekithi phezu kwamatafula bathumadumane usile kephini milomo yalove bempunga ngempela kusazoshuka.
Calamine, 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 Calamine. Nelacon, 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 Nelacon.
Tell them now. No, you can't tell them how. You fake. This played down many times in my head, but it still remains that you had all of this. Oh, you still search for better. You fought all of this. You don't even know how bad it got. So much fear, my one and only. So much fear, my one and only. So much fear, my one and only.
Thank you. besingena sibashaye overlap kwamabhokota sagwela utsekeleke ebebaphakamisa Tupac Shakur mina ngiphakamisa upheli makhaveli esibashayisa ama-push-up push-up bajimile kodwa we remain the fittest abashana bamazikahle umalume bese ngifika ngisa-anansi khalo gqi ebesingena sibashaye overlap kwamabhokota sagwela utsekeleke ebebaphakamisa Tupac Shakur mina ngiphakamisa upheli makhaveli esibashayisa ama-push-up push-up bajimile kodwa we remain the fittest abashana bamazikahle umalume bese ngifika ngisa-anansi khalo gqi ngicela kwenze
kwenzeke
ngithi bese ngathi ngithi kanti next ngithe ngiyaphinda akekho zokuphikisa ukuthi udosi ngoti akekho omunye umongameli basadliwa yivoti lento sayiphiwe egazini akekho khe wadonate asiluti saluta asiluti saluta ndoda asiluti saluta asiluti saluta ndoda ngithi bese ngathi ngithi kanti next ngithe ngiyaphinda akekho zokuphikisa ukuthi udosi ngoti akekho omunye umongameli basadliwa yivoti lento sayiphiwe egazini akekho khe wadonate asiluti saluta asiluti saluta ndoda asiluti saluta
ngithi lento eyenza
asiluti saluta ndoda
Kwamele uyitshele soba sihle isiphetho isebenzele ngithi cela ubangene uphinde uyiqhenye ulande sinye isiteke ulaka lishente futhi uphinde uyipheke awusibi isikwele impilo emnandi kumele angiboleki ndlela ngabatshele ngathatha imikhonto ngashona ngahlasele engathi ngizokwakha ngizokondla ngethalente engalona ephupho kwamele lifezeke ngangizwa ngabatshele ngathatha imikhonto ngashona ngahlasele engathi ngizokwakha ngizokondla ngethalente engalona ephupho kwamele lifezeke Lenti funi snake, sukume imele mna ngicela uyithebe, uzibe isikwele impilo emnandi kumele, kwabele uyitshele soba sihle isiphetho, isebenzele ngithi cela ubangene, uphinde uyiqhenye ulande sinye isiteke, ulaka lishente futhi uphinde uyibheke, uzibe isikwele impilo emnandi kumele, angibole
ngicela wenze kwenzeke, uyenza kwenzeke, ngicela wenze kwenzeke, wenze kwenzeke, ngicela wenze kwenzeke, uyenza 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 kwenzeke.
honest, this one.
And your son and it turned a hood. When I went to Candelami, Zule. When I went to Candelami, Julie. When I went to Candelami, Dume. And your son and it turned a hood. When I went to Candelami, Zule. When I went to Candelami, Julie. When I went to Candelami, Dume. And your son and it turned a hood. And your son and it turned a hood. Entombazana ngikuthanda Katelu sebenza njenge small boy, one girl man. Abaningi ngeba block kantoy. Ngemizo yentombi eme smart so I'm hot fall. Ngama bed nama slay queen. Siphalaphala ngizokuthanda.
Thanda khu.
Intombazana ngizokuthanda. Siphalaphala ngikuthanda.
Thanda khu.
Intombazana ngizo I'm a gone boy, katelu sebenza njenge small boy, one girl man. Abaningi ngeba block kantoy. Ngemizo yentombi eme smart so I'm hot fall. Ngama bed nama slay queen. Siphalaphala ngizokuthanda.
Thanda khu.
Intombazana ngizokuthanda. Siphalaphala ngizokuthanda.
Thanda
khu. Intombazana ngizokuthanda.
Thanda khu. High school crush ngathi after school. Tunnel deep like an endless pool. But you know my yin cause I got no rules. Like a old black drip for that Monday blues. Got the melon face and I think never now.
Never now.
Never want no money was a really bad. From my mind and is a bone of my.
Intombazana ngithanda hood. When I went to Candelami, Zule. When I went to Candelami, Julie. When I went to Candelami, Dume. Intombazana ngithanda hood. When I went to Candelami, Zule. When I went to Candelami, Julie. When I went to Candelami, Dume. Intombazana ngithanda. Intombazana ngithanda. Intombazana ngithanda. Intombazana ngithanda. Intombazana ngithanda. Intombazana ngithanda. Intombazana ngikuthanda. Intombazana ngikuthanda.
Yeah.
it's your victory. Bacardi, Bacardi. It's what's your victory. It's what's your victory. Maradona. It's what's your victory. It's what's your victory.
Ega fuli ya itropa nge fulu ya vala. Niti nga kroka ya khwara. Kutu ya divosa. Aungazi na iso.
Bye mula.
Ega fuli ya itropa nge fulu ya vala. Niti nga kroka ya khwara. Kutu ya divosa. Aungazi na iso.
Bye mula.
Ukai mulao,
ukai mulao,
ukai mulao.